new records.
Bajitena
on rubber.
Teddy B.
Kanavyo jikunywisha bia, bia. Kanavyo nitingishia. Nakajava sindiria, ria. Akasita kachiria, yeah. Ulivyo kata yo, hey. Wanipandisha joto, to. Ulivyo pinda mkongo, wanipandisha joto, to. Kata mauno, baby, uke blake nita kubeba mkongo, hey. Kata mauno, baby, uke blake nita kubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni kurotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze, we mtamu kama kachori. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Ulivyo kata yo, hey. Wanipandisha joto, to. Ulivyo pinda mkongo, wanipandisha joto, to. Kata mauno, baby, ukibleki nita kubeba mkongo, hey. Kata mauno, baby, ukibleki nita kubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula hebi yote on me. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula hebi yote on me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.